talata sappo lewru mai hitan duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso ɗiɗi habaruji studio kala ngo e fulfulde ɗimin Ali Ñalli Abdoulmoune yettinta e muɗum. Nder sembe habaruji meɗen hannde ni en kalan dow andinore haɗude himɓe wasoyde kanŋe biyaɗe bangi to enɗen ni nder huɓere agres nde enɗen ni alal bittiɗo enɗen. En kalan ɗu ni fa hannde nder habaruji meɗen enɗen ni dow ekkintinoje ɗe ardiɓe cuuɗi kokkoji habaruji teleji e radioji gollidoji studio kala ngu goɗa no gaɗanni to enɗen ni nder huɓere maraɗe. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannde waɗan dow siire kadi ko ara siire singane hitande duuɓi ujunaɗe ɗiɗi e joyi to enɗen ni nder commune Kirtasi département Kolo région Tilibéri. Kenga gouverneur région Agadez ni nder hawrine muɗum ni de waɗiɗi e kokkoɓe habaruji dow filla kanŋe biyaɗe bangi to enɗen ni nder banggere huɓere Agadez gonni yeeso kokkoɓe habaruji ɗi enɗen ni ardiɗo région o enɗen ni wi'i ko kanŋe biyaɗe bangi to enɗen ni hana gonga no himɓe ni gonno kala lawol duni fa hannde adama ko haɗude himɓe wasoyde kanŋe ɗe enda. En kettino ko magaji mamman dada gouverneur région Agadez o enɗen ni wi'i ko Adise Karim waddi firtaɗen ngal fulfulde.
Huɗunoɓe joɗaɗe nokkure nde enɗan ni ɓe kinnoɓe accita saabu nokku o ko wiya kanŋe ne woodi hunde fof hollata hakika kanŋe ne wonɗon enɗam fesi kanŋe tawa ɗo ndu wona ni wonno ɗum accirta himɓe jaaha mbasano yurde fou gallure Agadez nde haaɗi himɓe jaaha nokku hunde fof ko watto dow fi o enɗa seydo yamirore mairie min laatiɗo hoorejo région min do hawji fila ndenago himɓe mi wawata accude himɓe jaaha nokku o enɗa gam wiya wasan tefa kanŋe ko wala ɗon fa hadde kollagal lanaji piroji ko ɓatti lanaji sogeji ɗin endam ɗum saabi mbimi mairie hinno tindina himɓe hollaɓe wiide ke do filla kanŋe funti ton endam penne noon mi filo fam fa mumen woni himɓeje wattuɓe haalaji ɗi nder noppi himɓe himɓe noon laatiɓe yiɗuɓe fa bonna inɗe himɓe ni noon naadu konɗa yiɗuɓe ɓattito kollagal lanaji piroji heeɓa waɗa baasi
veulent créer les conditions de pouvoir s'approcher de notre aéroport militaire.
Do andinore ardiɓe hawju commune huɓere Agadez de enɗan ni andunore wi'ude ko nokkure to wi'a kanŋe ɗe enɗan ni bangi ɗum haaɗi yaade wasoyde kanŋe ɗe enɗan ni woɓɓe nder kureur de enɗan ni naade mbiye nder huɓere Agadez de enɗan ni kaali dow majjum nani ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko Moussa Mamman waddi firta ɗengal fulfulde.
L'exploitation
gollal baso arzuku nder leydi wona haɗete noon hananani fondite waɗɗere no woɗirto puntol kanŋe ngol jiiɗongol enɗan hunno ko laati moƴƴere sanne saabu ɗum walla sukaɓe ummatore keeɓa gollal ngal waɗi faddagol kanŋe o kañum woni ko moƴƴa fi seeɗa
se ko Allah miɗen belti e ngol lawol laamu koƴagol saabu min jii baasi ko ɗum waddi nder nokkure to kanŋe wasatede jaado cibarkaten e nokkuje geɗɗe ndene hunde noon ko wawi waddude saɗɗormaji kewɗi fuudu koye ɗum tawa caka gallure nde ɓuuri
centre urbain
nous pensons que mairie bako haɗi toon hanno tokkintinde konna pirtol koye himɓe ɗume saabi ko haɗa yaaha dow nokkure kanŋe nde ɗume wondu konna gacce ko jomum wawi jukkede hunde fof ko tawa hen endan no hanta e himɓe andinama ɗum
de plusieurs manières.
Ardiɓe cuuɗi habaruji radio ji e teleji gollidoɗi studio kala ngu sappo e nayo kan en tawa illa kenga to enɗen ni nder huɓere maradi nde enɗen no gaɗani ekkintinoji ɗum ɗuni fa hannde gam ɓeydude andal maɓɓe dow fi hawju e golle suudu habaruji nder maɓɓe ɗuni fa hannde no wodi ƴuuɓe Agadez Zender Tawa Tilibéri Dosso e huɓere maradi nde enɗen balɗe naydu ekkintinoje ɗe enɗen gatta nani ko Alasan Abdou ardiɗo studio kala ngu goto ɗuni fa hannde nder gaɗowo ekkintinoje ɗe enɗen wi'i dow majjum ko Mohamed Mamman waddi firta ɗengal fulfulde.
L'environnement médiatique au Niger
c'est pas Niger cuuɗi kabarɗi enɗan ene godi caɗale sanne far bawɗe far jawdi e far hawjugu e hoore muɗum nenne seni caɗale gaɗi far kon darto jawdi e hoore mum kadi e bawɗe himɓe nenne ne wawi wiyede hawju odu konda no tiɗnan jomum en sanne ɗum saabi kamɓe hooreɓe cuuɗi kokkol kabarɗi ɓe mbito joyi ɓe jiiɗi ɓe gandine ekkirtinol no watta koɓe gaɗa golle mabɓe no hanne no woɗiri ɓe kaldi e amin minen studio kala ngu gam mine mabɓe wono gollida eɓe gaddu konna keddi bawɗe mabɓe fou ɓe mbito wajiɓe noon ɓe ganɗine tindi ɗi e ekkintinol ngol heɓɓe keɓɓe gaɗa gollal maɓɓe ngal no woɗiri te ngal fonditeke to maɓɓe ton endan no wallandu kono studio kala ngudu fa hande hen min mbi to jokka min gaɗa ekkitinol ngol endan gam batte Allah e himɓe heɓa no moƴƴiniri golle mumen nondu konnan durude e caɗale ko tawa
hen.
Nder sigilaji waɗude battu ñalowma ittanaɗo croix rouge de leyɗe duniyaru jeetati lewru mai o yi hayeyi satta to enɗen ni fedde rewɓe noon inniraɓe tawani nder huɓere ayirde enɗen ni région Tilibéri jeeyi to enɗen ni nder loctorore ayirde enɗen ni gam firtude ko e rewɓe inniraɓe harkodarta filla cellal mabɓe e du fa hande nafakka ka tawa nder laaɓal nani ko Hareratu Abdourahmane ardiɗo fedde rewɓe de enɗen ni wi'i ko Abdoulaye Amadou waddi firta ɗengal fulfulde.
to wo kan siga ne
se wadi fedde amin deno indi tire woy haye sata croix rouge espagnol firti ko e amin do ko modinta gurna rewbe filla cellal balli ko innirabe e ko sukabe e do fi labal ko min buri hokkugo sembe kan woni do fi rewbe jottitibe min ngada nabe yawtereji pindinol sai nyande alla jippini be jande be dimido min ngada nabe filla hanu eto sukabe mabbe e kure ko handi tukale ko wadani e kokka sembe e jaki loktorore ganti fugu cellal balli mabbe hawtade e ko tukolo mabbe minen gada minen robe herum e
zongunde hinka
kenga ardibe hawju commune kazawe departement gure gadi sigila wuwa lamna lube en dunduni fa handen do lawol gotul gol en dan ni pelle rewbe umma tore noddama gadda ballamu nani ko rama ibrahim ardido fedde rewbe to en dan ni dor hubere kazawe den dan ni wi do majjun ko ibrahim manzo waddi firta dengal fulfulde
gama da shara alhamdulillah
buwol gol min gadi Allah yettama sabi min gadi bawde amin fu golle en do buudi neddo fu ewudo no kura de min buwi no andi ko golle lobbe gadama hakkune amin he Allah min gadi nan min gada dum gam fa baade yonki gam neddo fu no andi gada tuyni na walla tawa didabel geldo min roobe kazagoybe hana lamno no kura de tam min gatta bandir wuro gum minen godniya ko lamno tangode lamdo jabe de minen gidi meri on hemer on fama juude didi kan loto dirta ara golli tirdi kan gollata min tefane projeji do ko wallata min e andana min gollal gal min gaddi gal ba maccudo godda de gollanima a yetti berne mun no wela
on kanen kaga shashiran shena mushi dadi
alal bitido en danni hamre nati chaka durobe ton en danni e hubere sire uno de en danni der departement ga dunduni fa handen dane feto godon no hamre de en dan wadi han nomin kebir habaruji di duni fa handen wadi barmube der sengoji di en dan funa ko sogeji je den ko hamre de en dan wara nani ko mamman sambo ardido durobe commune uno en danni wi do majjun ko nano hadiza hasan waddi firta dengal fulfulde
nokku non to dabbaji jarnete dum wada parku fulbe durobe no kade yarnoide mi yeyi holloide lamido wuro on e maire dum fu hadai yamde jeddi subaka hecci kengano lamido on noddikan hautade e jowrube be ko min gari tawi be to no godi habaru do majju ni be koji dabbaji din fu waddude der dom ko watto dabbaji ujunaji joy sukabe be no paddira ga be to dum no paddira farto minen kay heddi amin sukabe sappo woni ko mbarmi kambe du no wada joyo ko nawni de wana fanon fu yettore Allah wadai fu maydo dermo ciagal majjun non be ummoyi wuroji mabbe warde tawde nimbe ami der wuroji mu en wulude ko ta cuudi jenay min jeyto gendarmerie una on dem wi'a warbe don be fu ngara doso
dalila rafke jaron hakkilo fukkinguna bi en dalila duni fa handen ko baba nyaamato en den ni der leydi meden di waddi ko dungu witingu en den ni kandude en daari dungu en den wodai fa hando lawol gotul gol en den waddi ko gomnati leydi Niger waddi sigila wallirde durobe keba ko nyamni dabaji en der cedugu en den di fani der region mudun den daari hitani kede en den ni wadan tonuji ujunaji sappo e go dumo e bijje ko dabaji di en den gaddana durobe en den chonnire der koirdan sai kettuna den ko Saley Souley duro der region jondi fogodon ni wi do majjun ko gidi Abdourahmane waddi firta dengal fulfulde
e an fala man tun ji aka fala me
kenga dum fudda amma dudal jama'are den enda heba habaru majjum dun sabi ko be garay sanni amma handen himbe gari merhe hore mum kandu ardi chonnul gol enda warbe juwi ci e boddude den endan kan en artira e huberde di fa den endan kedo sedde gina redu departement on dermun dum fudda ka gina botoru keme jeetati wonano sonni tawi der lumu ujunaji didi e keme didi non neddo fudum botoji didi ni sonnirti golle chonnirol himbe gol endan wala no yawa gammer tan kan won hawji golle den min gidino wi'e o hebi balliram be mo gon o watta kanko du o fota sedda o yaha wadode golle makko
do aki batete de ba
cede de gatte latol bal e fijoji tonnol balli cembindine do andan der leydi Niger kam fu e cede de mojjindina nako heedintina no kuje to fijoji di andan gatte dunduni fa handen no tawa filla mudun der nyumoji hawrine latobe balna ben fedde ko kobe habaruji kawjine filla o andan ni joy lewru ma hitan du ujuna didi e laso didi be gadi andinore mabbe nani ko Abdul Aziz Mahamadu de ko todo he ardido fedde dental ko kobe habaruji do fijoji di andan ni bi'i ko salamatu kadri waddi firta dengal fulfulde
arande fuu min kalana dow filla keɓal ko pelle amin to ɓurondirol gaɗɗo nder leyɗe adunaaru ɗum wartiridde e mbar jaariji. Ndenne miɗen ñaaƴana gollal maɓɓe ngal sanne. Ɗiɗaɓel ngel woni filla gattol jawdi arto fijoji pirtol ɓalli ɗon. Fedde amin hokkoɓe habaruji dow filla fijoji pirtol ɓalli, miɗen jetta e gollal ngal ministére hawjinde filla fijoji pirtol ɓalli hoƴude aadi dow gattol jawdi to pelle goduɗi sigila golle mum. Hano ko darta filla ñibdiji ɗin dow, min ji'i no fi e stade municipal mo Zender Agadez tawa e ñamey wontirini. Min ƴami gomnanti moƴƴintina ɗum e nder nafakka nimɓe fuu. Miɗen jottina du hinnore amin yaade to fedde hawjinde fijo pirtor ɓalli ko wiite jido e doggiɗol veloji
ɗum.
Lata baali ittodira ni ko pelle latoɓe bal mu en gaɗa duuɓi laso ko indira ufowa zone be ɗum enɗen nino e hoore mum ɗo enɗen nder huɓere ñamede enɗen to stade général Seyni Kounthié. Hannden ni mena Niger U20 o enɗen ni yande jeɗɗi gaɗa futuro den noon latoyta an he leydi Benedi yande miccintinen himɓe duni fa hannde ko nder latande arandere de mena Niger waɗidi e leydi Coudoir heɓi jalorgal dow mena o enɗen nani ko Abdoul Rafa ardiɗo cembinɗinoɓe fedde menade en dan wi'i dow majjum ko Habibou Garba waddi firtaɗe ngal Fulfulde.
Comme vous le savez, nous avons perdu.
Yeru no andirɗo leydi Côte d'Ivoire no heɓiri jalorgal dow amin ni. Nden ne illuɗon layre mawde ɗum laatanimin, sabu sayi tomin laati arano komin keɓa yaadu yesso. Kano e jiiɗe am lattol bal ngol hannde ngol mamin kawi heɓude yaadu yesso mamin kawamane. Woɗi du mi'i no fedde amin nden waɗirlatol mum bal, amma miɗen gatti gikke heɓude yaadu yesso ngam nder leydi amin lattol bal ngol woni no waɗe. Ndenne min ɓeydananɓe sembe ɓe keɓa jalorgal dow leydi Benin. De yeru no min jirini eɗum woodi sembe sanne, sabu min ngala latoɓe bal dogoɓe tefa balure nde. Asawi bittiɗo on jino lattol bal hakkunde maɓɓe e leydi Côte d'Ivoire waɗiri, amma miɗen gatti gikke sabu watta kay wala erɓi leydi Niger.
Impossible n'est pas nigérien.
Kadi ko ara kiloji capanɗe jeetati e joyi hedde huɓere ñamede enɗen ni tawa nder commune Kirtasi département Kolo région Tilbert hitande duuɓi ujunaɗe ɗiɗi e joyi ndenɗon sirede enɗen singa. Kadi munkela o duni fa hannden kan singi huɓere de enɗen naabi en sirede enɗen duuɓi makko duni fa hannden capanɗe jeegom e ɗiɗi o gollo duni fa hannden kiɗɗo banki. Sai kettinoɗen yewtere makko Adama Dawati ko firtaɗe ngal Fulfulde.
Nayi wonno wuro moɗon wiyeten kadi koara ngo ene singira, ɗume saabi ko cinguɗon wuro ngo?
Hay gogor dayno ko Allah fodani joomum Husay waɗi ɗum. Nde baade worde minenayi to wi'a debbo singi wuro batamare de kawu am jeyni mi eelimo himɓe mbimo to hokkumo nden ladde ɓaleere den to neɗɗo fuwala ɓe hettinaaki himɓe sey o hokki kam nokkure den. Suudu aranu sorowal lopal no gammi duuɓi ujunaaji ɗiɗi e joyi laamiɗo Kirtasi no wittu illa subana o dari sey o ƴamimi o wi gonɗo onon gaɗa sey gimmimo laamiɗo wuro gimmimi singa ɗo o wi lamɗo wattan wuro gon barke lamɗo ɗum jabake du'a uji makko
iɗo koyta semo
illu wuro ngo singi warde joni ɗe saɗarmaji woni ko gonɗoɗo jeeɗo
saɗarma no woodi ngam no woodi woɓɓe ɓe giɗa bawi e kadi kwara. Miɗo miija ɗum laawol séria hokkata joomum laawol ko singa wuro nokku fuu to laamiɗo tawa yiɗa yi'e wuro debbo ni
kwara.
Ƴiwde duuɓinaaɗi ɗi e joyi warde hannde nde wuro ngo enɗan dimma himɓe foto woni nder muɗum no wuuri
on gi'i ɓaade an tan tawa ɗo sey fulɗo ɓeeto illa toɓo heɓaama ɓe eggan ɓe koota dow wande ton. No woodi himɓe gaɗuɓe duuɓi capanɗe tati yaago capanɗe nayi ɓe annda ko woni woti garki an ɗo mi hinni miɗo firta ko e maɓɓe dow nafaka cuɓaaki bellaaɓe e fulɓe e germaaɓe kamɓen tawa ɗo
zarmay gara
wakkati ɗum wonno ɗum waɗa cuɓaaki ko duuɓinaaɗe noga e goho on foto woni ko lima ko waɗi cuɓaaki
min keɓaani himɓe herme e sappo
e wuro mon ɗo ɗon godi nokku
loctorode wala mi dirwi ni mi heɓi ɓundu keerol himɓe tawaɓe ɗo e dabbaji maɓɓe fuu e ɓundu ɗum ɓe nawtortu miɗo wooduno forage no bonuno himɓe wuro gom ɓe kolli kam hiɓe giɗi école ko watta laabi jeego o jaami kolo amoyimi balla mi heɓai jaaba lobba. Foto diri Issifou Maiga woni gouverneur Tillabéri, jaami to makko mi ƴamimo o wiyan aɗa wawa do, gimi miɗo wawa. O wiyan to Allah wallu, duuɓi 2011 janguirde nden firta laawol gol on gi'ingol illa 2020 gol boni. Minen tefa gayka kan wattane ba kaƴe non, gande Allah waɗi jonta ɗo heɓama na debbo.
Bandiraɓe, ɗo non kokkol habaruji meɗen timmata, sey jango mo Allah.